emakhaya sabalanda abantwana ezibhedlele angikaze ngiyibone leyanto ngafika emakhaya sabalanda abantwana ezibhedlele angikaze ngiyibone leyanto umbamuzela mawele inkinga lele lodwa lifanele matembane uyazi umbamuzela mawele inkinga lele lodwa lifanele matembane umbamuzela mawele inkinga lele lodwa lifanele matembane Umba musela mawele ngimba lele lodwa lifanele makhelwane Uthebenduka kakhulu sakhulela mhlaba lele lodwa lifanele makhelwane Uthebenduka kakhulu sakhulela mhlaba Lelelodwa lifana nomakhelwane Uthebenduka kakhulu sakhulela uyangidla Lelelodwa lifana nomakhelwane Uyasuka usalama kwele Lelelodwa lifana nomakhelwane Umbamuzela mawele Lele lodwa lifanele nomakhelwane Umbamuzela mawele